Uhela mfana zokhiphi ngondo kanyoho Ngekulunge Uhela mfana zokhiphi ngondo kanyoho Ngekulunge Uhela mfana zokhiphi ngondo kanyoho Ngekulunge Iwa ukupemeka sithi Sixoba abaphemusi bashonza ngalele ndaza
Sixoba abaphemu
Iwa ukupemeka sithi
Sixoba abaphemusi bashonza ngalele ndaza
Sixoba abaphemu Ungamvimbi ulashelela mfana
Sixoba abaphemusi bashonza ngalele ndaza Sixoba abaphemusi
Yeah.